This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Choka Mandi Besithi Amandla, beautiful sounds, many of a kumbola beke sabana bopinkube in the sneaky live rendition yale nkoma nezinye ezi mandi kakhulu. Nkoma yabo ke mpulablikai single eti Amandla. Bamthembisa ke ngobe lapha into okuba iyeza i-album epheleleyo ndisalindile ke ngomonde. Ndiyafuna ke mpulablikai ke sincokole kafutshane nje kombandela we-COVID-19 ne-vaccinations. Kuyavakala into okuba urhulumente utshilo in fact bekunina izolo kananiya minister of basic education mama NG Motsega into okuba siyafuna singurhulumente uvaccinator otishala ne-staff sonke esinxulumene nezikolo kubalela ekutheni uba bayi 580,000 ababantu abajongwe into yoba bavaccinatwe that are school related staff yaba ngootishala ke abo kwakunye nabasebenzi mhlawumbi phaa kwi-administration office yesikolo xa bedibene babalelwa phaa ku 580,000 sitsho ke union I think usathu isithethi sikasathu besisitsho into bayeyamkela le mvakaliso karhulumente minister umama u-Angie Motshekga sithe yamkela siyayazi into yoba sekhona inani elivisayo phaa kwi 200,000 yootishala baphamise isandla bathi bona ngokwenene bazawuthatha inxaxheba kwakunye ne-staff nje zesikolo bavuma into bathatha inxaxheba kwivaccine sibekhuthaza ke into yoba siyafuna uvaccinatwa siyafuna futhi uba wonke umntu avaccinatwe as much as abanye bengaphamisa isandla bathi bayafuna uvaccinatwa kukhuthazwa into yoba ingaske bayiconsiderishe indima ye-vaccination ngoba ngokwenene i-vaccination iyakusindisa umphefumlo womntu. So injalo ke imeko ukuqala ngomhla weshumi okanye amashumi mabini anesithathu 23rd kizawuba lapha evekini ndiyacinga bephaa ngolwesithathu ngolwesithathu izawube iqala iperiod yokuvaccinatwa kutishala nabasebenzi bezikolo kuthiwa kujongwe into yokuba athe phela uJulayi kube sele kugqityiwe ngelinani libalapha 580,000 yabantu. Sawubona ke iyawuzala nkomoni ngethemba lokuba kodwa iyawuhamba kakuhle pha sijongile singuMzantsi Afrika. Ithemba lethu sisonke yinto yokuba mayidifikelele kwindima yoba kuthiwe kugqityiwe wonke umntu has been vaccinated, wonke umntu ibe kanti ukhululekile. Sijonge kuloo ndawo leyo mphulaphulekhaya siminqile sisizwe because you know the only time esizawuziva sikhululekile kuxa sibona into yokuba wonke umntu has been vaccinated. Ndithe xa ndijonga ke phaa I think bengolwesingaphi ngolwesithathu apha evekini okanye 15 bengasingaphi ngomvulo sibini ngolwesibini ya amanani doses vaccination doses ezikhutshiwe bebalela phaa ku-2.55 that is 2,550,000 yabantu kanye yedoses rather esezikhutshiwe kusithiwa ke kwelo nani esezikhutshiwe by 480,000 abantu have been fully vaccinated. Yokhumbula kaloku ezinye mos ndiyacinga uba abandiphazame nguJohnson and Johnson lo ufuna uba zibembini ozawumane uyozihlaba uhlabe yokuqala emveni kwe-42 days uphinde ubuye yokuhlaba eyesibini ube kanti you are fully vaccinated. Kanti leka Pfizer yona ingxelo isithi yona ethi benye ube kanti ke ugqibile. So it's about 0.8% yepopulation eMzantsi Afrika abantu sele bethekanini bevaccinative kuzwelonke if i-doses ezikhutshiwe ngolwesibini 15 kaJune bezipha ku 2.5 billion doses given and abantu that are fully vaccinated including neza shots bambini kwabanye ibalapha ku 748 million yabantu le which is 9.6% of the world's population. Sathi sifike wena indaba ezibuhlungu kukufa into yokuba kwiindawo ezifana neBrazil amanani ayenyuka. Ndiyacinga into yoba bendifunde phaa ezindabeni earlier on into yokuba abalula phaa ku-500,000 i-increase yamanani abantu abathe basuleleka i-COVID-19 sitsho ke into yokuba i-experts this is the second highest in the world and besitsho kwalapha into yokuba ingathetha into yokuba le outbreak enzekile phaa eBrazil ingaqhubekeka ibe worse ngoba vaccination process is slow and kelishwa kuqala iwinter season kwela cala phaya and so uyayazi kakade iwinter ihamba nengqele ifuna sibe ndawoninye sishushubezane zindlini ngeheater nentoni kuvala ifestire and so uspreada kwevirus wangabe ukhona onayo kuba lula. Also iflu season kakade iwinter season lena yamba nokhohlokhohle, yamba nokuvuza kwempumulo, yamba nokuthimla, and so iyenza indoba one ungasoloko unexhala, ukwazi nokumthemba lo secakwa kwakho ayithimla uba uthimliswa i-coronavirus okanye uthimliswa iflu nje le yesiqhele okanye ifever nje le anayo emzimbeni wakhe. So zininzi ke izinto ezenza amaxhala nezixhalabisayo phaya kwilizwe laseBrazil. Kodwa ndiyafuna siphinde sibuye sijonge apha ekhaya amanani uzodiga ngoku. Cases, total cases uzothi ngoku since the first case balapha ku 1.81 million, so that's 1,801,000 total cases uzothi ngoku ezintsha ezenzekile in the last 24 hours with 13,575 in the last 24 hours cases ezithe zareportwa. La manani aye esothusa mphulaphuleka, ndiyacinga uba nawe uyelandela inkqubo elandela indlela endithi every Sunday ndiwapapashe ngayo anyukile kakhulu. Uyakhumbula kweziveki ziphelelekayo unyanga ziphelele besithetha ngo-700 sithetha ngo-500 ngoku sibuyele ko-13,000 siphakathi kwiwinter and mhlawumbi nathi sinendima iyawusoloko imani ibuyela kuthi emasiyidlale. Kumele sinxibe iimaski zethu at all times, buyaphuma nangoku ndisababona abantu abanganxibanga imaski yenza ixhala ukucinga into yoba abantu abayixabisanga futhi abayoyiki i-coronavirus babe abantu besuleleka ngamanani aphezulu. Ilishwa ke sendilibukele since yafika i-corona is that ayithathi mntu only or overweight, ayithathi mntu only onomzimba umncinci obonakala esegazini nasemzimbeni, okanye mhlawumbi umntu owaziwa ngoba ebe nesigulo. Baninzi abantu bebe nesigulo basinda, khona abantu bengenazigulo zaziwayo kodwa basinda. Iinto leyo ayikhethi buso bam, ndibhalele ekutheni lo ongayixabisanga nongazukuyoyika ongazukwenza ii-measures zokuqinisekisa noba uyazikhusela kuye abaselishweni loba gagane nayo isemsindweni. 13,575 manana izolo lawo i-recovery rate okanye recovered cases balapha ku 8,667 izothi kangoku ezayizolo okanye mhlawumbi the last 24 hours. Kokugqibela inani labantu asebeswelekile babala lapha 58,590 abantu esebebulewe. Uyayibona isondela phaya ku 60,000 ngabantu lawo abo babulewe zizifo kanye ne-complications ezihamba ne-COVID-19. In the last 24 hours, reported cases of populay, people are COVID-19, bawalula pag 149 yabantu le yabateba popa. Itin lumpula plika isnendima. Klinsegis by all times, we check ourselves. Sikhibe emfundini mask ngamaxesha onke, sisanitize izandla, ungabambi yonke indawo, ungaphumi unganyanzelekanga, akunyanzelekanga uhambe. Sokuphuma ke ngoko unganyanzelekanga, and let's make sure that we keep ourselves safe but also we keep our families safe.
Isasazeka njani intsholongwane COVID-19? Isasazeka ikakhulu ngamachaphaza ataka xa umntu onesi sifo ekhohlela okanye ethimla.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.